check. Microphone 1 2 1 2. Aligase Records, a loving production. Sha.
For now.
Ebirungi nakulegera.
For now.
Gwekola buli kyoyagala.
For now.
Atakuli nakumutakule.
Hmm.
Bali kusoma mu mawulire. Like babies. Tebalina na kyebamanye. Bututumuka. They cry like babies. Bageyane gwe batamanye. Wawuliriza. Osirike. Tebalina na kyebamanye. Bututumuka. They cry like babies. Bageyane gwe batamanye. Wawuliriza. Oh, sirike.
Ugenda kulia feka nga tetwe kwese. Una kuwa kujanga kwetwe base.
Come again.
Ugenda kulia mweka nga tusirise. Mwemuseke tuliva gamba atwa koleza fe.
For now.
Ebirungi nakulegera.
For now.
Mwenkola buli kyoyagala.
For now.
Atakuli nakumutakule. Bali kusoma mu mawulire.
Like babies. Tebalina na kyebamanye. Bututumuka. They cry like babies. Bageyane gwe batamanye. Wawuliriza. Osirike. Tebalina na kyebamanye. Bututumuka. They cry like babies. Bageyane gwe batamanye. Wawuliriza. Osirike.
Ugenda kulya feka nga tetwe kwese. Una kuwa kuja nga tetwe base. Ugenda kulya mweka nga tusirise. Mweseke tuliva gamba atwa koleza mpe.
Mia di bad. Mia di conqueror. Mia di rich. Sisa viriza. Like babies, tebalina na kyebamanye, bututumuka. They cry like babies, bageyane gwe batamanye, wawuliriza. Osirike, tebalina na kyebamanye, bututumuka. They cry like babies, bageyane gwe batamanye, wawuliriza. Osirike.